Eli oɗo projet sariyaji heftagol jam e tongane muɗum sappo e goɗɗo hultama kassindine rentinde golleji heftagol jam ɗi rewɓe e hayeɓe tongane muɗum capanɗe jeegom e tati mbimi haala Faba Lamkoɓe fewde rewɓe keɓe torraji ɓe ka ɗum fof tawede pelle rewɓe holti wiide ko heewino haddi gollede bangal muɗum keɗɗana manam kanti Gundou Cissokho hoore jokka fou
la charte
o charte hollitaɗo ana hanatade saabe noon ɓam haqqeji menen rewɓe soobey ko natto saabe parti bonalaji fof aɗa fewtide amen fa hannen seeɗa fof walata ko hollitida wi menen rewɓeɓe meɗe wa hokkede hoore yaaku le leydin miɗe miilo hannen ana tirsi haqƴide fof mo holliti ko naari bangal heɓde amen darorgal e laam on fatar kasin wattude koyɗe amen e kabaruji jeen e deejere ana hani ɓamirede soobe
politinkoɓe ɓeydade anniya mabɓe landidal wuteji hollitirdon anniyaji yogaji ardiɓe baale politique hono nuhun togo e Oumar Ibrahima Touré hollti yo aadi ɓamaɗo ɗi teddine faabaji baale politique ɗe ɗon huncede hoore
jawdi ko hani hokkede baale parti politique ana hani yoɓede saabu ñolman hannden ɓeɗe wondi e kalle jama on wi o kalisa hokkama baale parti politique fou o kalisa hokketeɗo wawa fe heƴƴide parti politique capanɗe jeegon e leydi ni le hitane ñolman hannden min mursi haqƴeji amen ko heewi ɗi haqƴeji du ana hani windede o charti saabu ñolman hannden peneji e nannal muɗum heewi fa wala seeɗan kulleji kewɗi lonki heɓɗe lawol aran saabu hunde foof ɓe haali ɓe gollire
pelle haalnana en mijtiɓe wiide neɗɗo wofota kay wala ndenno ɓinguel adama kay kala ko laati sooɓe ko gaɗɗa e golle dayanko ñaki e kabar muɗum kambar ɗum eɓe beltani ko gollaeli ɗuɗo talkuru heftogol jaam keɗɗana docteur Adama Traori hoorejo dental pelle haalnana en
sa ƴeewi tan le temedere fou cafanɗe jetti haqƴeji amen heeɓi lawol festa wonko ñakki ɗum ga hannden meɗa wawi haalde mi weltike sanne ceggan ɗi anniyaji ɓamaɗi ɓen han tenata fa hannden ɓe watta haqqille e kulleji fof ko hollita le jooɗa haala ko noddete dialogue intermalien ko jantata ɗum kabaruji deƴƴere fottata kasini yirwunde leydi meɗen ni e nannal muɗum
wonko hani huccinede hoore tafunno yalla ilaji ɗi na keeɓa lawol ngol ɗo konngol dental pelle leydi ndi wonko yettini lamkoɓeɓe yimɓe commission o keɗɗanna Ousmane Issouf Maiga hoorejo guɓɓal juinagal windugol talkuru hewtagol jaam e deƴƴere
ko tewte tan yalla jeen e deƴƴere heeɓe caggal muɗum ndu wotide heeɓa larne le ɗi golleji hooreɓe baale parti politique won caggal leydi fou ana hani heɗede nde lalnugol ɗi wotiŋaji fottade kasen hettuno kabaruji e walla ko ndetata hot autorité de la communication
hoorejo gouvernement hultiɗo nani faami ɓeydi wiide laamu o waɗan bawɗe muɗum bangal muɗum keɗɗana général division Abdoulaye Maiga premier ministre
ana tirsa hannen wi sarte signinaɗo ko naari bangal waddude jeen e deƴƴere leydi mallin yo hunde tan keserele leydi hannden ko natto saabu dokkodirgo juuɗe jaa leydi fou yalla den e deƴƴere ana heeɓe hakkunde jamaren le wi hoorejo leydi nin o wara o fiyat dabiriji fou yalla golle fou ko hollita ala heeɓa humcunde hoore
cour constitutionnel holti wiide na yiɗi nduɗo talkuru ɓeyde e séraji leydi ndi CNT kay yila mabɓe wottiji lolliɗo référendum landine yalla ɓiɓe leydi mali na holti hakkillaji mabɓe dow nduɗo talkuru mistin wiide fandamu cakkiti tewtede yo holtinde nduɗo tal hoore transition talkuru latotogal nugal kala mijoji ɗi fandaji muɗum yo hunjani hoore hewtagol jaam e deƴƴere leydi ndi